nukuri nimba zacu nizo yishyizeho ikoreye umuruho umuntu utegereye impuhwe namba byarashobokaga kureba agahishya k'ibyaha ikoreye akavuga oya kuko uwakiza ari we washakaga kumwicisha yabirengeje amaso atabara atitaye ku cyondi cyo ngera ubwo nkijijwe n'umunyarukundo w'ujibambe nagiye hano cyari kigutegereje mu ijuru na n'ingaruka n'imwe yari kukugeraho kuko wanze kupfira ariko Yesu we bikora yonyine niyo mavinera kugushima nagiye hano cyari kigutegereje mu ijuru na n'ingaruka n'imwe yari kukugeraho kuko wanze kupfira ariko Yesu we bikora yonyine niyo mavinera kugushima
yari bitegereje kumva ijambo risohoka mu kanwa ke na satani arekereje ngo abure uko amutsinda muherane hashira Yesu
agakiza kanjye kuru rya munsi
Abikora